era ngeri gye tuli nti ebintu bya kusoma abaana bayize ku nsomero olunaku olw'edda abazaire babasabibwa babutakaluubirizibwa kuba ng'ate mutuwala abaana bemwe ku masomero era balikoma nti nibwe bakonzira mu mpiiya okwasobola erirala okuba ng'omwana omutwala ku nsomero wayogera n'abasomesa okusinga ogw'okutyamu omwana ekisobola okumuleetera okola obubi nene okwogera ebigambo bino n'okubakubiriza okuba womulangaana omumyuka ow'omukulu ow'essomero erya Iganga High School erya ganibwa mu disitulikiti ey'Iganga mwesigwa Paulo wabeere ng'ali kuwayamuku n'owa Baba Fama woyisi wa BBC akoba nti omuzeere niwe bonzira mpiya yogera n'abasomesa omwana omutwale ku itendekero.
We have introduced a method of payment which can be equated to the Yaka system of power, where the parents are encouraged to come and negotiate with the school, pay some money so that the learners can fully participate in the day-to-day activities instead of keeping away. To the parents of senior ones who like to bring students to our school, we are informing you that we are starting our senior classes on the 23rd of February. We have not put any changes on our school fees.